I dedicate this for the street.
One tick as a African recruiter.
Exclusive from ZambianChills.com.
We won't wait for your cousin. We won't tell my body. We won't wait for your cousin. We won't tell my body. We won't wait for your cousin. We won't tell my body.
Sani tabe kulu ya likosa ni pepa usani sule
ni ukuta ni majitamata unapano na vala na galagata please na papata nda wakusokolo ni za vala patapata
all over buta pushinge
all over kosa
unifiringe
mausa chitamata
usani chosembo
andine wako wako
unifake bo
fwe uwezo ya likosa ni kunte mabote fwe uwezo ya likosa.
From ZambianTunes.com.